mdomo kisimama na kwanza kutupa wino. Watoto tasikia, mom look, superhero. Sivunji bars na storm out, like I'm the one who let the dogs out. Skull feed na vuka wigo, afuna fly for aftermath na toa salamu kwa survivors. Ukoo wa mbuzu na wapa high five. Niko busy na mkwanja, na ndomana sonekani viwanja. Kavile skyda, game kazi squeezy mama na fahamu. Alatamu inaongea alama, binadamu niko salama na toa salamu. Bila damu kwa kipaza na sambaza karama ya hii kalamu. Sikutaka kutoka, niliingia chaka. Katulia, nkaisoma dunia, utafikiria NASA. Nikawa fear factor, kashika njia wabia. Wakaniofia kama wanavo yofia cancer. Hini beyond ya high definition, na unambali utadhania tie. Hii vision ya kutafuta material, sky linilishwe. Moves kama spy kwenye mission, nigga. Badili spana, hii ni Volvo. Walifunga mageti kwa mana ligi ndogo. Leta paper kubwa mchizi na chana siki toto. Mini nyoko waulize wagaga gigi koko. Walokuwa wakomi wanakoma. Walikuwa vipofu hawakona na vachoma. Homa nikituwa kwenye mwili wani joto vioni. Kadodoma na sua wananisoma. Na huu ni wimbo kwa mahasla. Walo focus kwa mana flow ni za kimaster. Na flip topic utahisi flip mode basta. Lime Stacy blow langa. Ayo, ayo kwa insha na metali. Na wazika kaujamaa ulivuzikwa na ubepari. Nisha choka na uongo so na foka. Mpaka mtondo goko world class protocol. International is na big team. Nina big pen brother. Niki grip neza sema Slim Shade kaja. Achana na kids hawa 60 grade rappers. Isha pick me disaster mini 50 shades darker. Hizi tenzi ni pure. Niko real toka enzi na kuwa. Nili rap kabla mapenzi sijajua. Kwenye game wanavyo enzi majua. Wanna track mbovu na unafanya media tours. Now I'm mad, staki hold you at next. Ni focus kwenye pages za kishosti na kuvexi. Na spigi mbonji ni koresi kama race cars. Doji doji wala sweki moji kwenye texti. Jina vina na kazini mistari. Masha yango disi jamaa, hindo dibaji. Na wakilisha machiza mbao vichwa ni madini. Sifanyi masaji, nafanya mawaji ya kimbali. Ona na wazidi nguvu, wana isilada. Juju, kumbe ni skills flantu nunu. Iwe kumfu ama ushu. Japo siyo nusku, bado logo ni klasi kama fugu. Panorama kitambo, bado sugu. Ndugu watachanga michango ukijitusu. Da kushanga ukije bila plani kwenye bato. Mano unahitaji kiwango na mipango kunimudu. Nimeshiba contents, cheki YouTube. Na material priceless kwenye fuvu. Yapo wanaziba ni trendy kama dudu. Sizifuati trendy trendy na create kama Mungu. Niko shega bro. Genius ni understatement. Half man half god paradox. Need to win just for lack of the better words. So literally yeah metaphorically and the better bro. Weza mini mambo ambao bongo na sofa. I've been tested couple of times my doctor na hofu. Ninapotajwa jina langu my rap na talk wana pofu. Mini drove walisha approve ngosha na prof. Natia chata kwenye listi ya maveteran. Unapamba biti kama binti mwenye pete yani. Chagua jumba la sanaa uchukue kiti uketi ndani. Ya uendelee kusearch role model wako na mdate nani. Top tiers wako wafai kwenye hii selection. Kutafsiri unahitaji classes and deep sessions. Dunia ilianzaje? Kifo unaenda wapi? Sui yae sui kuku you know. That kind of big questions. I'm a street legend. Haisumbui sana kutambua. Mana sideki kasimjui mama. Kamulizeni Mr. Kufi Chaka. Hata wambie nshakula vichaka. Utadhania mbuzi kaja. Najua ndakuwa star. There's no more major dream. Stardom is for little kids. Legacy is a better thing. Nataka kuwa rap man. Next to Ringo Beat Spider-Man. And the panorama is the venture team. Wasaka tonge tuko fiti. Hatulei mboga. Na size bend ni bigi everyday ngoma. Bado mistari ni mingi hayenei Ford. Disaster Venus si Michael B ni Michael A. Jordan. Kipinde sina deals, street in shatu kano nika chill. Nikawa focus inaitwa Stamala. Bish na ngangana. Sishi kwa mama popote lipo mamkwanja kumwaga. Naishi mkabara. Na chekecha mamkwanja bada ya kutuangana. Upepeta asira kandona anza. Kumbe star nimefika kwa movie hii. Na fanbase bila mchovu na beat twangala. Kuna wana lijaribu kuwa mimi yo. Yani kuwa off the stream and yeah clinical. Wali copy flows, instruments na video. Wali nikuta wakaja kwa undoka kama instropirio. Mr. Buddha Buddha hey. I look friendly. Domana marapa wanakuja kuja. Wananzoya kiboya na ishia kuwafunza luga. Nga fundisha kuungena wakizao ila na chunga muda. Labels na wapiga mitungo hatuongeya. Vesilundo mfuko bei. Niliheshimu sana wadau, mkaja mkasema hailipi, mkaendeleza kike alafu mkaja mkampa tuzo nei. Mashabiki naona disi kwa nini sionekani, wakati zinapotajwa listi wasikosekani. Labda kwa kusisifi sex na pombe kali, wengine wanasema I'm the missing piece ya kikosi kazi. Adimu kama mythical creature, really co teacher. Nacha case the criminal kisha, napotea kwenye safi siachi fizi kwa feature. Nacha history na elimu kwa every critical thinker.